Cat, on the beat.
I spit the door, never big boys. See the linga, never know about 40 boys. Mobile motono chamanye kundi na wolaba. Baleva poko poko kundi na weto walaba. We, nyumirwa. We, chakala. We, nyumirwa. Eno time ya chakala. Kula kubia. Kundi nawe kula kubia. Kula kubia. Wako muna tule kunia. Tetule kukira the man of 19. Kwesembeza muno kimamo kikulele warine. Abari ya yombuza mechani. Kipala chikote molekulaini. Unobula mubo antidote. Kusina vuzini tetule taiti. Muwanike mikono zembalabe. Temofa kubide mwe mbalabe. Sina vuzini gweto temulabe. Baby now where do you call it? We, nyumirwa. Nyumirwa. Kula kubia. Kundi nawe kula kubia. Kula kubia. Wako muna tule kunia. Atali na sende gwete wajinya kwe. Genda kupote wale usika kushisha. Always be the doing never big boys. Sidilinga never know about 40 boys. Mwile mutono chamanye kundi na wolaba. Baleva poko poko kundi nawe kwa walaba. Unavula mubo antidote. Kuzina vuzini tetuli taiti. Muwanike mikono zembalabe. Sina vuzini gweto temulabe. Baby now where do you call it? We, nyumirwa. We, chakala. We, nyumirwa. Eno time ya chakala. Kula kubia. Kundi nawe kula kubia. Kula kubia. Wako muna tule kunia. Mwanike mikono zembalabe. Temofa kubide mwe mbalabe. Sina vuzini kwetu.